asawere jenay lewru avril hitande 2022 sakirabe hedi be ona e bismillah usman nyali bule umar ba e kulo ngoni non do bor bismillah selli
basu fo day nyali bule
korka ka hono wori
alhamdulillah mi den gonti le
ha bismillah hedon ko woni ton
sen gatti jungo meden yade bo sen kala o do kabaru panya garato datol mabbe gol be nodde ton rn15 holi tamet uddete bamde 10 ko yande fa yotto yo jitti yamde ko ni fana mudu fa do to non be kani rendete jamara wonde ton de kani e jawlele mudu yam yotere meden non dirte mini magde en garan halde hala kirdam la to sabab mudu kutteji hudu way tonga do hen be ngara famtade do e journal ngal garanti min ren birki sembe cerbi
baro le fuddode kabaru jida holitiwde illa alkamisare jabbene de mobilaji wiama pati ndogga do lawol banyagara sewar be noddirta route rn 15 dum fuddan illa wattu lasaraji fa jango modon no witter
gouverneur gondo le region wi ko ni fana modu fa jottol be kani renirde jamare wonde tonde kanye jawlele mudun yen
fedde conseil local de la jeunesse yetti o ima darabe kultiwde be ngada e bodde mabbe fu fa bade yalla be kulite himbe sabi dum wadan fa bonandaji buito do ngol lawol
fa keben famtade nyaali kedden kanko noddirte Amadou Lougué ko mo sifi do en kanko laami fedde sukaabe jokkobe to banye garato
cedere les activités récréatives
yon gonga yewtere jidi buru fuf wattu kikide ma jamma ne misitan wiide sukaabe woni gado be dido e madaraji di kana hani andan wiide de nokku rafi ndena ngudde mudu denno bondon nokku kam min sukaabe na jabani jati ndedo dabare min paboto dun le famin gol on pittingol jamarande do tabawul dido saraji ka
barule wattu goto soldat ci emali ana jukkin imadaraj mubben le leedi ndi non de nagu hebirte
le communiquer mobbe ngadi wobe kollitido ko yata gube torroyde be no der terrori sembe no gay dido be karbi yonkiji muuden le imadaraj dibe ngadno ileli no gay didi lewru mars jabbi non du
le wattu goto mangal padembe ana kayfa wadde war horeji do civil en to murato
minisma holiti widan wondi en dartudo no hani wadde do hen konjal dido bonnaaji ganno ton le no gay jena lewru mars jabbi non du
tagal dun baru murtere balde tati pompisien do no sottobe essenceji do total vivo ola orixa ngadi murtere wonde kasen balde tati
usube kulitir soni himmeji mabbe di kuntinaka hore tan murtere de be ngaran jokkitade dum kedde makko ko noddirte kadari dambelo yo kanko secrétaire général be noddirte pompisien sottobe essenceji le nokko noddirte oris ko sifi do hen
la grave a été
murtere gollande hebilla wul jati kala listation mum tawi himbe le bama ba hindade golle min dardi be do yukkude bele itabe nokkuji goddi warde dum ne hana fi bangal sariya murtere imbeji mo mi gondi di yo sabbi gollobe fufnon dum fufa watu murtere de min piyama gidali wada ma fewde mede wonande polisabe rota mi hinade murtere amen de fa imbeji amen hunjene hore
baru le lewru korakandu sukabe yogabe fuburi habube rewbe ana ngada imma daraji fa yalla korka imbe ne kebano tajira korkano yafiri
non wori so wobbe koliti widan gondi hebuddo hen nafaji usu wobbe du koliti tidalaji mawdum gondi ma le hen fa keben famtare kedden Mamadou Sama Seku
fanta landure yo njeyowo ngoni fasse nyande fuf luma mako onawela onim city kay e ko hebata tono kewdo
malokloe
kilo an sotte chapande jitti min bawa darnude tan don ked amen de ngoni min jowi gikka amen do lando mido sotto ngoni wakkati korka fu nyalo mando sukoro kanye nebantigal fu anatiidi yo hunde ko min bowi tan wala fu ko yaafi
deggele akon beene
nono ko non dun wonande jilika gindo odo njeyo njankinkel ba dande gidran kulukuru hollitina jogi sugula bangal mudu
wala ko min kebatle hen sukarantidi ha ko kinkile ba ko dantidi
njeyo be ngoni mboyire mafe ko nande mun en fufuliti tialaji lumoji di njeyo be glace kanye jingaji be kay na metta sabi tachugul kuran sata fuf
baro le jonta chakiti de holitama wiade nyaw mabbe no de grippe aviaire o wadi bonandaji sanne le lamu kati
o do nyaw nango chofe holitaw wiade kurukuruji kewdi uddide le lamu kati o nyali
be quality wiade edon wembini be sanne ka kanan ko be o nokku mbi ana gonde wadde imadaraji be pi dabareji do mudun fa beddo de fam kedden na Mamadou Sama Seku
ara uri lewru hande ko nyaw chofe na le cercle kati ala hali wembi do sanne jamarande madam suntura fato fato jakite horaje service veterinaire en kati waltini hakilaji wiade dabareji piyama yalla haddi yirwere o do nyaw o ana hada poli natude ma yaltude le nokuji di nyaw o yita bangal kilo jittati ndero dabara jukitato fa dum timma denno labbin gollo nokuji di nyaw o yita dun da heddi wa waɗede.
La situation est sous contrôle.
Ka non jokkolɓe yogaaɓe maroɓe cofe hakkillaji mum en joɗaki ɓeɗo holti mursama ko heewi ndenɗo ɓe kasidini faaba laam o.
Présentement quand même je suis en chômage.
Lokat juno kay mi wala e golle faaba laam o min doomi le hakki yontere fay hunde min heduraki ndenno laam o tan min doomi. Maroɓe cofeɓe yilamaɓe ɗum yo newa muña e ley nannugol cofe le leydi ndi ɗum natto sababu reynude kala golleji ɓiliɗi e kabar muɗum golle ɗum heɓente jokolɓe hewɓe
ɗum naɓata e mini magga. Baro mini mag meɗen yontere nde en kalan haala kirdam andi kirdam ka hedde rewɓe toon ɓuuri hewde andi hewa worɓe kadi
hewi mabɓe kay yalata ko
nakkira sanne. Hon jettoɓe yoggaɓe kollitiwide kirdam yo tiɗalla mawɗo mo sukaɓe jokkolɓe kani e daranade
yogga sukaɓe wonɓe ley dewle ɗe jaata kollitiwide yoɗum tiɗallaji mawɗi saabi de wakkati ɗum wawi waddude basiji jaati leyi cuuɗi mabɓe ɗi
heɗum woni sababu kirdam kutteji heɗum ɗum watta ɗum ana hanina sini ɗum waɗi hono ɗum hani hiɓinirede jogola fa ɓeydureɗen faam ani ko keɓiniɗa hende faccitago Mamadou Samaseku.
E hakkillo jokkolɓe yogaɓe hirodirde no hani jaati hakkude omodirɓe ɗum ɗon na holita gilli ka ɗum fo tawede yogaɓe ko hollitiwide kiram ɗaɓittiɗam na wawi latade sababu rafi kawral hakkude omodirɓe
si la personne
kala wattu so momi wondi o fuɗɗi yeɓade kam mi ɓama anniya larwude téléphone makko no rafi hoolare yirwi wakkat joni o ana hani neɗɗo wattan hoore muɗum hakkillo so banggal docteur en dunke kabaru hakkillo lollirɓe psycologue oɗo kabaru o na yowi dow gueɗe kewɗe e wi docteur guiɗa seyo waygalu yo ɓuuri foof saabi rafi jogade hoolare ma heɓugol mboyyonki e ley ko ƴaɓɓi kiroɓe ɓe ko ɓuuri hewde yo yimɓele hayfoɓe ka ɗum taykatake fe e mabɓe ndenno ɓe millan taguji ɗiɓe jogui noon ɓammodirɓe ɓe ɗum wurdi e misalo so jum wona fi neɗɗo fucciɗo psycologue o holti wide kiram ƴaɓɓitiɗam sato na ɓili e alahaali hakkillo joomum ndenno ana hani joomum sawre keɗɗano fa hande guiɗa seyo waygalu neɗɗo kirowo kay sato foof ana wondi ima dara mo nafata so won alahaali mo neɗɗo tawi muɗum ana hani joomum sawre micina wide kiramma yo sato sababu mawɗo huntugol dewgal
ɗum naɓaten e kabaruji haro calɗi. Fédération malien de football wa joddeke batu e nantinoɓe kabaruji alkamisar ƴaɓɓene nde
nde on ɗo wattu fema fottuɓe kolliti hono immadiraji ɗiɓe gadduno fiwgol ballon maccigaji ɗiɓe noddita barage coupe du monde Qatar 2000
aya ley o batuɓe kolliti wide ko heɓano waɗe ɗum ɓuɓata ɓernde ka ɓe mbi ɗum yeggite humniɓe ballon fo ƴimo daro joni jokka guɓal maligal yalla ko warata ɗum ana gasa keɗe ko Mamadou Touré wi andirteɗo bavie ko hono hoorejo fema foot
ko ɓurata nafude joni yo tammodir juuɗe gaɗan imadaraji so ni eɗen jiiɗi yirwude e ley ko warata ko saabu golleji kewɗi no lawol wardi ɗi mbawa ɗum dowmude wattu juin kano fuɗɗude piiɗe éliminatoire yaade coupe d'afrique to côte d'ivoire bange goɗɗo ɗum so en ƴeewi guɓal juƴinagal banggal faabade entraîneur o e ley golle makko na hasidina wakkat joni o e ngal wawi faabade yimɓele halfinteɓe équipe o e ley ko warata ko
se jeeyi caggal leydi meɗen ndi quart de final ngaji ale ligue des champions européen piile yontere nde aya maccigay belɗi kay piyanoma de
sa wi belɗi tan ana anda ko woni taw ko sabu nde o beltiki sanne ono supporter er yalɓe ñaali buuli jababuji ɗi anni e mbiyan bayer minici kayi ɗum gasanayi ɗum fe sabu de villarial waɗiɓe 1-0 chelsea du kañum jogui coupo wattu jonode ɓe kawtino real nde hawiɓe ɗum woni talatal ƴaɓɓinode liverpool du hawi benfica de lisbonne manchester city du hawi atletico de madrid waɗi ɗum 1-0
eyyi baro miccintinde wiide maccigaji retour ɗi ana kani wadde ley yontere warore nde talatare bayer minic bisma villarial chelsea e real du pidan e aralbare liverpool fiida e benfica city bisma atletico
e mbiyan ɗo garte haddude kikiɗa ko dow kabaruji ɗi fou
sukaɓeɓe
jaafe inno kon no mbirten no ousmane ñaali buuli ɗo e seeɗa yewtere meɗen noddirten tous o guere nde ne wara so lawɗo jaaɓi